bachibukana bakumi tebasobola olugendo lwange emikono gyo Katonda mwendu tadde kubanga nfunyemu okutya obukumi bw'obwetaaga omulaba ntateko eriiso alemesa amagenda gange kano okwewaana yewaana musijja kumalako okwepanka yepanka muyaloka yamala mweka mchiwa wachiyocho omponyo mtego kwomubi mweka mukubera oko omponye nkweza bakusa
ntasa mweka wala abalogo tebatatuka
nyamba
nyamba mweka wala abasezi tebatatuka
Bye.